yosovu kaka na kazadi Afrika tasaga akoye vyo kumujoga
tamoge na kwa
kuse msonga
wana chua Afrika kiboko yao
kiboko yao
wano bisha watawona moto Tanzania tuse ni kiboko yao wenye chuki watawona moto mama.
Growing, the whole world is watching. Africa is growing.